ita kina marabeta. Hey hey, ambilu yanga njula wena. Tombo sana undani pir, lina na kujula iti miwini. Could you let me be?